Setshwantsho sa bohera bongwe Moshe le molao wa Modimo. Moshe o na tswa mo lesikeng la ga Abrahama le Isake. Moshe o na dumela mo Modimong. Modimo a bolelela Moshe go tlhatlogela kwa godimo ga thaba. Koo Modimo a neela Moshe molao. Mo setshwantshong se, lo ka bona Moshe a fologa go tswa mo thabeng, a tshotse melao e a na e filwe ke Modimo. Modimo o batla mongwe le mongwe go ikobela melao ya gagwe.